It's all on, baby.
That boy pass me the weed about say some new shit.
@NigerPhoenix.com.
Got the boy coming number one. Uyo etsi wakuni fanya ninwe nile wimbo na Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninwe nile wemi siyaoni. Siyaoni na ukinyona nipo kiwanja. Nipo hapa kuruka kwanja mara moja moja na mutaka ganja. Ito ingae kijanja. Baba God for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nita testing. Ona ni never nata, na abidi. Piano za kisasa na TBD. Mwendo wa kwa ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusuri. Sijalewa.
@NigerPhoenix.com.